Uziki wawa batimuti
Main It's Madiba
Nawe nazimuke Nje Kigali nzayisazirama nk'umugati
Cyangwa imbabura
Tama Jide Blaka Aceto
Madiba
Kuku kwambuka nza Gambiri jichuya Kuku kwambuka mvi Kigali Nabyo biza mbizi chuya
Atere turu pato pardon Deep.